dajimsafi.com.
Twende pole pole baby, hii dunia ina mengi. Nilipotoka mateso majanga, nivumilie. Mimi huyu nishakutana na vingi, chonde usinunie. Una muda sina mudi, usiwaze sikupendi, nisubirie. We umekuja kutibu, Mungu kakuleta ndo nafu yangu. La kwako linanisibu, shida yaliyopita yaliacha maumivu. Oh baby,
pole pole, pole pole, pole pole, pole pole. Kizazi mama umeshanielewa ndo salama, sitawaza mambo mengi wala kukuweka mbali. Sheli la washafegi mie, niombe nisipewe haswa, umeliweka sawa. Nimesha piga skati gani, nimesha paki ali sare sare, hata walivute shati la chagua kubaki. Laza kuzama, msiniokoe chonde, mbuvi na fia mtoni. Ayaya,
we umekuja kutibu, Mungu kakuleta ndo nafu yangu. La kwako linanisibu, shida yaliyopita yaliacha maumivu. Oh baby,
pole pole, pole pole, pole pole, pole pole.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.